sometimes kapinda, sometimes kona ba, sometimes katumba. Ni mchizo wa kitaa, unyonge aliyekataa, dele minde na mamwela magofu paka defender. Sometimes impole, mix ya mlokole, dili zake sio kitoto ye ana mix na shule. Ana mtambo wa pesa, ni fake money maker. Kiwa nae close na mini utanemeka. Ni mchaf short time, ni msaf more time. Kimkuta viwanjani ni muendo wa good time. Anapenda madu, apigi kavu. Akipata du, lazima vae gravu. Sometimes anavuta wida, ili asahau shida. Anyuti sana maskani, anacheck na mida. Hata kama nanjaa, anazuga meshiba. Ili mladi tuwa siku tangazie sida. Ni mchizo wa kitaa, kitaa ndo superstar. Hata kama jabling, anaonekana minga. No kumeki compare, t-shirt na yeye. Ukimeki compare, utaumia mwenyewe. Hata siku moja swezi ya nyuma, uwa na wazalembe. Mini mjesh na jituma, swezi kushikizembe. Sina mama wala baba, swezi kuota mapembe. Na eshim, wakubwa na wadogo ndo maisha angu ya mta. Rest in peace, big sanda, tumekumisi makacha. Ulinishauri nsiwe mpambe, nikaze kwenye sanaa. Kwenye maisha nsijigambe, nisaidie wenye njaa. Macho yangu yote mbele, nikilenga misi kosi. Mimi kosi, nite ninja. Maboya wana stay back, kwenye show wana play back. Haa, don't do that. Popoto kimona boshen, lazima utaniona toze. Ukimona lego, lazima utamona noze. Poor millionaire. Rest in peace all niggas in the world. You know what I'm saying? R.I.P. my nigga Damas, all the way from Joburg.